Download it from ilovezedmusic.com.
Asta.
Tetukwanishwa mulungu kwa bulo kupumuka Kwa liba fete mfride nji furuka Fwana bufula wambo kufuruka Na kero simu westu kufye kukuruka Ya, ya nama tese ya di anduvanti Fye mufake simu fiaro nabanandi Ghetto life ni level motherland Nifobo tuwa piano kwa fumashinandi Ufwire na ukwata pa kutila tompane Leta na makero mtu wandi twakane Na ukwata salali Anyway, fit to take cash jump on it.
Vika boom up. Yes. Vika boom up. Big boom up. Vika boom up.
Pakabuze mutoni nde.
Vika boom up. Big boom up. Vika boom up.
Leta pocholo, mupere chondolo. Nifuna ticheze, leta po mukunoyo. Leta po ya wine olo besti. We don't care, ati pushing a mayezi. Ni mankala tape dope na wajezi. Nilipa drop, munga ni majezi. Baby baby, ili nifuna antazi. Nili story yako simbe kajazi. Leka tile tepo chichibomu takajasu. Tika kolewa wa police second katasu. Heyo zecho, leta po mwapa. Big Sam, vika po mwapa.
Sirena ukwata pa kutila tompane. Leta na makero mtu wandi twakane. Now quite a salary. Anyway, fit to take cash jump on it.
Vika boom up. Yes. Vika boom up. Big boom. Vika boom up.
Pakabuze mutoni nde.
Vika boom up. Big boom. Vika boom up.
Yes, yes. Big Sam. Uncle Timbo. Uncle T. Na bani basuo kutiliza kumakawatia Eyo, chewe na boss Baby boy ya gacho ha. Moment of time Neba mbombie, hali D Yo, D Brown, Zimbabwe Yo, kama baby ya gacho Yo, ha, Google bitch SGL wanole, ha gacho Manuel na Uncle Mike Na bagai muudyo Na ima ni mifuna mabomu hapa Ita yungu ya kubika bomu hapa Yo, ni young gang
What is this? Game on exclusive